Dr. Eddie.
Yeah, yeah, another one with Vicky. Yeah, mic check, 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 unani get. Make sure hoja come, ka uko wet. Goma ina wakati, kama fish kwa net. Ama porn, kutoka kwa internet. Mistari kuzitema jo, ni kama jet. Shore naona kama mina wet, umemit. Na kama niko wrong, siku kujua ni fit. Usi get worried, just follow my lead. Then my fit na fitting is a hit. Uko so nice, na juicy lips. Alapo unaniambia when ni mbot. Lakini haina noma, mi intakukot. Tulia kwanza, mtu wangu ni petot. Iwe takila dabo, kendo itani sort. My boys wangu pepe, ni aje mkoset. Nataka mne hit, ndo mic ni meset.
Leo na go down,
na bado niko fresh.
Hapanda ni ata, na kuna happen. Nasema kuna happen. Mashore kila saa, wadi wangu wa power. Na kuna happy, I'm saying kuna happy.
Yo, leta mo, junataka mo. Haujajua uko juu kama DJ Mo. Ama teke ya size, akipige show. Na weni wambo, ile unapenda do. Manzejo ni so, batuache izo. Tuache izo juu, izo izo ivo. Nando evo, si tunapenya simpo. Mademo super, wako hadi na dimples. Ndo tuna roll now, kiomi dimples. So maniga boss, hini litho. Karitho, and follow the tempo. Tunafanya hadi wase wachafue table. Wachafue table. Kila meza chafua na kila label.
Kila label, yeah. Leo na go down, hapanda ni ya town. Na kuna happen. Nasema kuna happy. Mashore kila saa, wadi wangu wa power. Na kuna happy. I'm saying kuna happy.
Unavukata misi wezi kata. Ukineta na meneta songa. Ata loan kwa bank nitakopa. Ili uwe sawa, wewe uwe sawa. Sababu kuna happy. Nasema kuna happy. Jamani kuna happen, kuna happen, kuna happen.
Leo na go down, hapanda ni ya town. Na kuna happen, nasema kuna happen. Mashore kila saa, wadi wangu wa power. Na kuna happen, I'm saying kuna happen.